chincham dagaba wo uboma buzelinde wonyebo ubomi buya chincham dagamama uboma buzelinde wonyebo usuka kwindlu yodaka uyohlala kwindlu amacandze.